basamukele iveni impili nzima mntaba basamukele injabulo yakhe lele kuwe mntamama injabulo yakhe lele kuwe mntaba wena wojabula jabuli sikhathi masikhona 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 Nathi nguwe wethu senkingini Nathi hleka njena Lukhona usizi ngaphakathi Kungenze kubonise ngathi nguwe wethu sotakwini Nathi hleka njena Lukhona usizi ngaphakathi Ngakho ke bushuka Ubuhle ngathi ulule nawe Ubuhle Ubuhle Thank you.